Bibi beginning fine. And then it did and go chama respond. I go back for an gang. So beef I'm a foreign stand is on this I'm a zero. One beta Dracula, cool time in mina cooler. Mere call them rap mara still up die. Text beefy so can it ponge copy tinanzana. Wanga tiki rap it uya china machomani.
I soak a man. Dracula like boss, oh man. Miza mangungu mela dambo. Na miza mo chaza chaza nerilani damto. Wami bana batanana nerilani mtati sola. Beef. I soak a man. Dracula like boss, oh man. Miza mangungu mela dambo. Na
Tonga text nga tageni honingini vintima. Tononga tijutu kufikenzwa na veikonga. Ujega na liria wango 6 lira pandari. Tika ungenelela iku bifi ntari team. Kupifa wesi tizi nga kupifa isa hende gwinda. Tangena kama dosi nkume kasi susanyi. Wono sele kolo anu jola na stumbu. Slava utika bifi uya shamsa mtumbula. Kutenda kudu bifi kubore pachaka stene. Veringo umaiti chai dexi slava mirilexa. Kubula vula mtiru.
Competition ya bana wopenga ngili lukutuma ya maka kwela vute. Lenu bende umbali magutu bafana botala maesha. Minja ati mbagi mikopa ni vese. Ningi pigza na mfana batolo karepe ni daya kutula na pomo. Miri kale mrepa mara still I'm twal. Miri kale mrepa mara still I'm die. Dex BV sukini unge kupiti nandana. Wonga siki repe uya china machomani. Kale nchicha flow wash liba smola ni repiti. Amno nge nice to do ni dapo ino nge kupiti. Kuzo shangungu mela shikume ambula chitowa matolo. Shlaba mpanda panda metika kukombela male ya zolo. Ningi tali tonga dexe anivela ripukeli rotira kisa kisa.
Anivela ubi chumu. Lekwa kuna trufi upakwe. Mwata teka viki na viki anipisa shiku peace. Niti nda kutima uku chikira cha. Tonga dexe na shiviki ndisho teka nyama kusu pomba olitika. Uteki chiri ubu no enda satika. Uenda satika. Sono ava don da don, ava pana botala vasti veka don. Ute manga kwata tonga dexure pataka. Bivinda kunyika Mozambique utatela. NK director, ambi woni zonda. Pichungeni wisi, loko ni bahiti wena uri aitwali. Miri milo plana, bipipi mikuwa hipi. So bifa tonga dexi suru singani daisa.
Trust the process. Chitikete Dracula Lowa Savage Ilema kumka game.